Yeah, what's up, motherfuckers? Let me talk to you one time. About to take a Julian Boboy all the way up in the beat. So, Magix, stop this
Magix
shit.
Magix anger on the beat.
Nasikipe inyama, nakikida inyama. Kwaza msupa kaza kunyi aputa inama. Nasakate inama, sikata imama. Leo kamari mcheza rungu aputa itana goma. Nakukembea kwa kitu, toma. Kaina washa kibiriti, chona. Kani fimbo ama miti, ponya. Kani kubwa na ikuliki, koma. Nakukembea kwa kitu, toma. Kaina washa kibiriti, chona. Kani fimbo ama miti, ponya. Kani kubwa na ikuliki,
chongo.
Niko madao
na minataka
Chodora sasa
ha!
Nyoka ya shaba
Kadibe ni lazima na imada. Marathon ni lazima atangada. Seremala so na ipiga randa. Zime ni kaza na ikula kwa veranda. Nipe head girl nito me make mind. Funga mlango si kamu on time. Number 7 figure 8 kula 9. Leo ni lazima utakamara 9.
Chunga nyoka sana inatisha. Kuche na wacha stripes tatu Adidas. Hakuna dawa, hakuna kupona. Tukujua kitanda, hakuna kusonga. Shikili hapo vile mse anataka. Sauti nasikia tu ni ya paka. Piga kelele jirani wasikie. Nyoka ni ya shabe binyambie. Nasikipe inyama, nakikida inyama. Kwaza msupa kaza kunyi aputa inama. Nasakate inama, sikata imama. Leo kamari mcheza rungu aputa itana goma. Nakukembea kwa kitu, toma. Kaina washa kibiriti, chona. Kani fimbo ama miti, ponya. Kani kubwa na ikuliki, koma. Nakukembea kwa kitu, choma. Kaina washa kibiriti, chona. Kani fimbo ama miti, ponya. Kani kubwa na ikuliki,
chongo.
Niko madao
na minataka
nyoka nyoka Chodora sasa enga enga
nyoka ya shaba.
Check mimi ni pedi wa mapedi. Napenda minji mahaga bigi. Kitu napiga kuni kuni hadi kuto. Sema fuckboy kucheza chini. Na huku chini nimebeba kitu piki. Wanaogopa mini kafiri. Nisha idombo za wangui akachizi.
You got, I was the first motherfucker to get
this. Niko kwa sauna na nimewasha loud. Tuko zile area nyimwezi kukua allowed. Tuko tire na mangyoswa na marasa round. VIP zile area zinanga ma crowd. VCTID bado niko around. Niko kubwa sana utadhani ni madharau. Niko ukuru wakana na raru wa maraya. Chika do pita na fence ruka mawai. Niajika mene. Kam niku kiss hisi kameme. Kam na tlakibe sina kirende. Slete kirende.
Nasikipe inyama, nakikida inyama. Kwaza msupa kaza kunyi aputa inama. Nasakate inama, sikata imama. Leo kamari mcheza rungu aputa itana goma. Nakukembea kwa kitu, toma. Kaina washa kibiriti, chona. Kani fimbo ama miti, ponya. Kani kubwa na ikuliki, koma. Nakukembea kwa kitu, choma. Kaina washa kibiriti, chona. Kani fimbo ama miti, ponya. Kani kubwa na ikuliki,
chongo.
Niko madao
na minataka
Chodora sasa
ha!
Nyoka ya shaba.
Napiga shasha de kili na toboka. Nikipiga mashot minasikia kukunyonya. Na sita mind huyu manki ukinyonga. Nikushike matai manze manzi unabompa. Asha mwaga na sija shika paja. Asha niguara na sija finya baka. Bonge la duba na dai kuikuta. Shada za juja manze zinalipuka. Ni mimi na we hiyo haga na kuna. Ni vipi gade ebu chafua machupa.
Yo, what's up guys, this is the trendsetter at XDNDL. And this right here is the biggest jam in the 254. Check it out on YouTube. Nyoka ya shaba.